na andina xesha lokudlala dia ba dodamna dodamna dodamna
Indoda nepupa, diendoda kulileyo, indoda zimiseleyo.
know the name.